lami fedde kafoto banya garato kuliti wide robe be ana e lamorde gonde ton de fur le majjundo holitiide golleji kewdi jari yaso le odo nokku non kanko no dettede madam nyangatu ama nyanga godo le fedde kafoto banya garato holitiri wide
gaame ngami ka bayengar le bale de fuf meri asa ko ngaji di ses ngaji o worbe woni fu rewbe ana nano de worbe bama tato nay le fa tama debbo woni mi sikka me ka gaame ga kai zaro ma dare so peso commission ako nani mo san jeene so min ji worbe tan woni hen min kolla mi bi wala ni de
kanko madam nyangadu o holliti wiide faa rewbe elbe kuntine hore wajibi sinaji yimbe elo wonbe tombe ndokke faa hande hakkilaji lobbi o wadi no dango fewde e lamu kobbe wonbe tombe ndewa sariyawul 050
men kay ba sabi men jogi inyo amen do inyo rewbe ila min yibbe sappo e jena fa inyo ngaji dum hanka buri lati nobay ko fay donc min ballam dum dokama kaake gollirde hay centre rewbe an wondi darne de joni dum dum ne rewbe hokka meri to dum tan men jogi to walda ye plenaire des femmes nena problème ko woni balle rewbe to dum so min jini andi min jani ngada sudu
kanko noddirte do madame kassoge raymond gindo odu do mo tawa lamido fedde de noddirto association inde gen to banya garato o wi ko nayri bangal hunchande roobe be hore dum wonte yaade ton yeso be keba tiida laaji mawdi du
yaangir buru sogo banjara no mana kando gaaji
wakal jul o kabaru hunchangul hor rewbe na wondi yaade yeso no haani chadale yiaka hen faysu kabar mudun heyata kamin jitira ka fi nawtrade dun sebinde bawde bandrab amen rewbe ele kawrute batu e waltingol lobbe be jallo
yaangir bulu tangana ko genon en mentinga isen
ngodo yo noddango hejo ngomin noddirta programme d'engagement civique.